DatimSafi.com.
Kusuma penzi siya mtuangu ya lilia Sinite kinganga kusema tangangania Mimwenye mshenzi ukinchiti na chitidia No retreat no surrender Kama unakwenda kwenda Wesio kwanza kupendwa Misio kwanza kutendwa Yomba na nipolesi Mapenzi nisha ya tupa Nikiachua kama violesi Inelia huku naondoka
Walangu
wilu 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 wilu
Mwenyewe misiwezi Kinacha mchana jioni na mpenzi Unalinga ringa unareta plato Unachishambua unazani mita kulilia Majirani wanakuangalia Hapa spako zinaendelea Ukinacha kiponge mfupi Napata mbamba mlefu Ya kwangu kia unafupi Mweza kukapenda na unadefu
Nandoma nani polisi Mapenzi nshatu Bangia chua kama viules Minalia huku na ondoka
Wanangu we
Kama viules
Kula mpepe
Elikisa na kupenda Na unitese Ukililiza na enda mishi kula mpepe
Wanangu kitiato wana mime na kutia tu Kitiato wana mime na kutia tu
Tulia Kujiamulia mambo ndo napenda Navyo penda ndo napenda
Kujiamulia mambo ndo napenda Navyo penda ndo napenda
Master!